wateni makamba. Kaya sumu ziva chimavava. Kulima wateni machosa. Kaya itono watichi manyonga. Wakuzira msako bize chachingi moa. Atibaja wakonda makilu wakonda fuakana moa. Mungo jaja nona evidensi. Nona chifundo nona mesi. Wakuzira msako musako yue spesa. Enda bamba chua kupepe kachula no ziwo sebenza. Koko zirira msako, msako yue spesa. Siti wenda bamba chua kusakira chula no ziwo sebenza. Ah oh 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 oh. Think before you go, hey, hey. Talking about me from money to fate. Sumo my pesa money na profit. The more you talk, the more ningala na blessed. Kaka ngala wapanga na kabungwe. Sina langa le kava ikunge. Kungo kamba voi papalineo. Ati kulibe kwenye ninga ende no. They pray for my downfall. Salu mozi vali more than four. They wanna bring me down. They wanna bring me down.
Mubedia tove na kuridi mbisa. Hawa tutunga nyawaka ya tenko kuthena umuntu hawa kuipaya. Kabipe vya wanzo sera. Hero ntika icha sana neo bako sera. Habu tesipali netai mipuswa. Mwetia icha kumone fiko te wankusa. Nyeti nsoni ebuntu. Kula wika kutenga chukua cha muntu. Hethi mulanda ndumfwa nsha. Mipure meni chomuri marofwa.
Ulipindu vene makamba. Kaya sumu ziva chimavava. Ulima wetene machosa. Kaya itono watichi manyonga. Kuzira msako bize chachingi moa. Atibaja wakonda makilu. Wakonda fuakana moa. Mungo jaja nona evidensi. Nona chifundo nona mesi. Kuzira msako musako yue spesa. Enda bamba chua kupepe kachula no ziwo sebenza. Koko zira msako, musako yue spesa. Siti wenda bamba chua kusakira chula no ziwo sebenza.